Isan.
Hey yo, H Kif. Nature Man Rifa.
Hola, hola, hola.
Isan on the beat.
Toto wa baba.
Ukiwa mali na mi, macho amefumba na mele sioni. Akoza mi love you, I love you. Eh eh, natamani unyevu unyevu wa mvua. Usigeuke juu ataungua. Yeah, 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 yeah. I can say you my queen. Come on nanipenda nipende tu. I say you my everything. Come on nanipenda nipende tu. Tunajua nakuwaza we. Sitopenda niwe mbali na we. I say nakuwaza we. Ni wewe.
Unishike bega nikushike kiuno. Au utama mapenzi mapishi umo umo. Au unishike bega nikushike kiuno. Au utama mapenzi mapishi umo umo. Au
I love you and you don't wanna lose me. To the moon and back you confusing me. Mtaniuzi nyi, eti niachane na huyu. Nyi mchicha, sani vipi mshindane na mbuyu. Mtoto, hakunitupia na virungu. Alinivutia na kijungu. Mtoto, nikamtupia na kizungu. Ndani mwiko na vunjikia kwenye chungu. Suu na pia na so ujingu. Gugula bia na sio mrija. Yuda ndia ungea vitu. Iwe kibao cha mbuzi upopo kanyea
I bingo. I can say you my queen. Come on nanipenda nipende tu. I say you my everything. Come on nanipenda nipende tu. Tunajua nakuwaza we. Sitopenda niwe mbali na we. I say nakuwaza we. Ni wewe.